Exclusive from
SoloPlayer.ng. Uamke nikuone, sikuwahi kukwambia nakupenda kabla uondoke. Na inaichoma moyo wangu, inaikwaza nafsi yangu, mana sikupata muda mama yangu, nakuomba msamaha wa kosa yangu. Sometimes najifungia chumbani mwenyewe, najiliza kama mtoto, yo najivunia mimi kwa mwana wako wewe, kwenye dunia yenye changamoto. Tena bado nazingatia mafunzo yako, busara, heshima na upole, ingawa binadamu kazi. I miss you, yani leo zaidi ya jana, hasa siku kama hii. I miss you, na nimejifunza mengi sana toka uniage mama. Mapenzi mwenyewe mama yako, Mungu akupe radhi daima. Kipenzi changu cha moyo, cha kukulipa sina. Shukrani kwanza kwa kunileta hii dunia, ungeweza toa mimba yangu ila ukachagua niishi. Mama, ninakuonaga unavyojinyima nipate hizo shida nazishuhudia, na sijawahi kujutia kuwa mwanao mama. Ah, mama, nataka ujue na shukuru. Oh, yeah, I love you. Yani leo zaidi ya jana. I love you mama. Najitahidi sana nikupendeze mama yangu.
More music from SoloPlayer.ng.
Bado nazingatia mafunzo yako, busara, heshima na upole, ingawa binadamu kazi.